Yo, Vincent Sound Record. Come on.
Hey, siku loya mba ine kukumana nawe. Sizi nalizo kwega kuti ndiza kala nawe. Ndina kufusa kuma mafuso okwa na anai. You have your other boyfriend, unandi uzai. Chiri chose chokwe ine yotu ndi mabanga. Ndi mabanga gamba koti iwe yotu ndi wewanga. Waba ndi mabanga. Kuma bebe na baga uzindi besesa. Ndiga mabu uza zindu iwe uzita kumfesa. Ukalo galiga na osage tukufuna. Kuma mafuto ukawa kungo kadishu nugila. Ndiguzi wakuta mbuye samata ya wage tingo di.
When I think about you in the same time, kuyamba kudwa jika matenda kulu same time. Kamba kajikondi jomu mandi pasa iwe. Jima ndi kwanila nditu ndisa name aiwe. Apa chikondi chindiye nditu jafikapo. Koma sindu uziwa zote suzandisi yapo. Kamba kau mpawe wango umu ndili nao. Muzafu na wandala magabena boma kwa fala. Osati wasa ukajikondi wesi mangwala. Ligi la ukalepe wasa tamanga magazi. Mbuye samata ya wage na fesa za didarisa. Oza mazisata zoma mabanga zinzanu zota mangila magwaja. Osa danda baby, osa daya nti maiwe. Osa danda baby, mwye wangu mamba zati dalisa. Osa danda baby, osa daya nti maiwe. Osa danda baby, mwye wangu mamba zati dalisa. Osa danda baby, osa daya nti maiwe. Osa danda baby.
Yeah. For this time, I'm gonna just say thank you for everyone. Thank you so much. Yeah. Come on, let's go. Sound of the sound record.
Osa danda baby. Osa daya nti maiwe. Osa danda baby. Mwye wangu mamba zati dalisa. Osa danda baby. Osa daya nti maiwe. Osa danda baby. Mulungu wangu mamba zati dalisa. Osa danda baby. Osa daya nti maiwe. Osa danda baby, ile kuno ndiza balela. Osa danda baby, osa daya nji maiwe. Osa danda baby, mwye wangu mamba zati dalisa ife.